yande joyno wittode e min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Dere ko e kibaruji men ni ministri ɓe ɗiɗo ɓe leydi France kawjiɗo haala leyɗe Yasin e ministre kawjiɗo e fidenako leydi France kenga lasara ɓe gari ɗo leydi Niger to ɓe kawri hokkoɓe habaruji hande subana ɓe burtini haala maɓɓe Yasin on nanan famaka Catherine Colonna o fantini. Koreji gon ɗowi nder département mo torodi ɓe peri ɓe jeehi cota noni ɗum ɗo ko waɗi ɗum kanwoni Rafi Denako. Yewtere men pindinol ni deka jungo gollida hakkunde fedde hawjine gaɗol hano théâtre ji e ko nandi e mun ɗe leydi Niger en pak noni e ɗe leydi Nigeria mo pannoni ɓe keɓan fama dow mum. Non noni ministri ɓe leydi France ɗiɗo noon ni kawjiɗo filla haala leyɗe Yasin nonni Catherine Colonna e ministre kawjiɗo filla sojeji leydi France Sébastien Le Corny nonni iɓe tawa ɗo nder leydi Niger hande subana ɓe kawri kokkoɓe habaruji to ɓe burtini haala maɓɓe Yasin hawtade e tokoraɓe maɓɓe ɓe leydi Niger ministry ɓe ɗiɗo ɓen nonni. To wakkati on ɗon ni ɓe kaali haalaji dow ko ƴewata fi hano denako nonni e mbiyen ni hano neɗɗo gonɗo hakkunde leydi France e leydi Niger nani famaka Catherine Colonna o fantini jadimin Moctar Hammadou.
Le président de la République
Korejo leydi France adi ke beedude ceede wallitirta leydi Niger hikka wadan milioji laso di euro milioji jeetati di euro o wattata kena do codol ko nyamete heba beedita e de sak ka enda milioji jeetati gondu men gattan dum do faaba fedde ame AFD kandu beedi golle mudum ko watta do e leydi Niger men cion dum faade sappo AFD o noodi porjeji kewdi ko sigili subako o men e ministre kawjiɗo fi arzuku leydi Niger men dekkidi jungo dow ɗerol narral dow golle ɗiɗi arandere dow ko kalumi jonɗo ɗiɗaɓel mundu dow fi sembininde courant ɗum ndu no waɗa millioji capanɗe joyi ko euro
pour le montant de 50 millions.
Kenga sappo enayi lewru juillet ni mbiyen leydi France juuli batu julɗe ko julata leydi mum nonni ɗum ɗo nder galluñi may wakkilu leydi France gonɗo ɗo nder leydi Niger waɗi batu toɓe noddi himɓe nonni na mbiyen ni ɓe gansiti himɓe gam ɓe garɓe ñama ɗuɗal dow jeehi hooreɓe gomnati ɓe leyɗe Yasin nonni gansitakide ko ɓe gaɗi to batu weltaran leydi France nani ko wakkil leydi France gonɗo leydi Niger Alexandra Garcia o fantini jadimin Rabia May Kano.
L'évolution de la présence
filla ko ndarto hono sogeji leydi amin France jonde mum e les Sahel non e hoore muɗum ɗum ndu kondan jiidal komin gaɗa hakkunde amin e leyɗe G5 Sahel ɗe endan e ley duuɓi ƴaɓɓiɗɗi endan wakkati hawrunde waɗanto enda in jamena leydi Tchad narral hala leydi Niger ngal no tawa narral hakkunde amin e leydi Niger e hoore muɗum joni noon ko ɓeydiɗi sembinɗinde ɗum ni woni on nokkuri ittande ɗo leydi Niger ngam dur duggol ɓiɗɗam bonɗako ɗon noon wonto min gomiɗin tuugi dow muɗum ngam batte wadde gollal mballakka enda minin gondi konda minin kaɓo ɗo wallugol sogeji leydi Niger minin kokkaɓe du konna mballa hala are ko nandi e muɗum e dow ko kamɓe ɓe enda ɓe ƴami ɓe kolli ɓe jiɗɗi tawi ɓe gaɗanama kamwon komin gomiɗin goldida jonka ko tawa leydi Niger no muuyi tawi sogeji France to jooɗe leydi ndi enda min keddoto jooɗaɗo ɗon enda min balla ɓe keddi bawɗe amin fou kano min keddo tawna ni fara keeri leydi tati ɗen enda
himɓe wuuro Bosey Bangouni leydi torodi ni ɓe peri ɓe jeehi cota ɗum ɗo fi denako Rafi Denako gongo nder wuroji maɓɓe waɗi ɓe peri nani haalaka woɓɓe nder himɓe peroɓeɓe ni ɓe pantini wiide ni ko dilludu maɓɓe ɗi nder wuroji maɓɓe kam ɓurani e moƴƴere saabi iɓe tawra e Rafi hakkillo fukkigo nder wuroji maɓɓe ɗi nonni nani ko Barham Hasumi jadimin o yewtidi e woɓɓe.
Ko dilli min guure amin ni wonno Rafi Denako hakkilloji kan ummi ton yogaɓe amin yetti ñame ha ɗon woɓɓe amin di konno yettiɗo endan cota wari jooɗi minen gara ko hattu himɓe hemre filla demal ngal ngol minen pilo comme natti hoƴƴino wakkati goɗɗon lawol wiide himɓe yaa hoota remo ɗum soƴƴe ken toon ɗum aawi fawɓe fuɗɗi remude kase himɓen to jeyi garo sankitimin
juwana Bosey Bangou ɓiɓɓe bomɓe tawaɓe nder ladde ɓe yaniri woyimin lebbi amin ɗiɗi e balɗe nder wuro ngo ñandere min garnoɗo nimɓe jaɓɓita kemin woɗi du min keeɓi cuuɗi to jotte e ballaga nimɓe wuroji amin gere horraɓe ɓe jeehi ɓe joɗiroy toon balɗe ɓiɓɓe bomɓe ɓe gari riwude ɓe kasi minen kam min gala fuu haalagon sanande mbiɗen keeɓa to jotte ɗo min jooɗo
min gomi ɗen joɗi jonde ɓiɗɗo wuro no joɗɗoto ni hono ni min gonana bosse banggo ni saɗorma amin ni woni ko gomnanti famanayi min min eggoyɓe wuroji amin noon komin gari min joɗi ɗe
wuro.
ONG fadni kenga be gansi take Dr Malika Hamidi noni professeur gonduɗo andal do fi gurnam bi adama bindo non gonduɗo andal do fi roɓe e alislama gal nonni be leydi Europe mana garki makki do kan woni o hokka fama do roɓe hawtida e dina alislama gal nani fama ka o hokki jadim rakia arimi.
Dans les années 2000
les dou ujunaje di endan o hali sanne li hala ka enda kawon manin de chotti kaloji do fi rewbe no hani fonni tidde fama woda fi har rewbe alislamabe misali France e Belgique no de rewbe duru dobe do ngernagal fardina alislamagal e burdinol kona no wade chaka rewbe e worbe duro mabbe go no ehe seyde dou waddi qur'ana qur'ana o billahi rewbe dou wadda qur'ana o dun jangito ti daroji fi rewbe mido mila duro rewbe alislamabe go endan gollal non tabbintinangal do leydi Niger jangino rewbe mawbe e famarbe no holla ko debbo jangudo fu rimdi janginde rewbe no darjindinabe
c'est du féminisme musulman
kenga der portal gal ministry be gaddi filla halage tati ko ciewata filla ministra hawjine fi jawdi leedi nonni don do bindol gollobe do machine mo jaman nonni gam gomnati andana jonde mabbe nonni ko watta gollobe o gina chapande jeego e nay e kema jeddo e chapande didi e jeddo kan sarusi hawjine fi gollobe windi andana gollobe ujinaagi sappo e jo e kema jeddo e chapande didi e jeetati kambe goni be bindaka gomnati de no andani jonde mabbe gollo be ujune jeego e herme e chapande jeego e nay fi mabbe no jawtinti habarude Sahel dimanche wurtini handen subana dungu hitane hika de lady gayani ngachaka sabini awatirdi mabbe ni pi mbutali hano der wuro sabon birni bengu tunuga e tanda kengani demobe gombe jari to lamido wuro gayanon ni Umar Ide be kolloimo mumi geseje mabbe
wallahi gakadi alhamdulillah
wallahi ndungu gun don der gaya yettore Allah min e hore an yeyilo e der nokkuje den gawrindim fu wodi sanne don kadu wala e mayri fey hande mido jodi non saynim be wuro sabon birni ngadda ni kam mumi min jettere dum Allah du ko hollimim gawri keyrindi wuroji di gawri mu en mauna din do miden ela Allah wam be jotto e mumi dom sabon birni yottade tunuga gawri mu en mauni sanne nannon du nangude tanda yottade ganda ke fu gawri mu en mawni ladan ko arakai wobbe bi ndi fuddi fayri mude wodi no andadu do der Niger ndungu ngango fu gaya artata wurtinde gawri do yaade balde laso gawri amin no fuddar rimude nok futta pilda gada wurogo ayyan nimbe no dema la sara fottan torkoji no joy gesa no garta subaka du nona kano
le subaytumo go ko fari
ngolobi ladde nay gondi der nokku to di gon idi dene noni gada bejini di dilli di jehi tamaye region tawa ko ndimbieni horejo kawjido fila nokku guni o fantini no fi o latri de golobi ladde di de gartirama nani fama ka colonel Hasimi tam Fasima o fantini jadi min Adam Umaru
les girafes sont partis là-bas
gelo bilade di o di yehiya ngam andi kanji di njohji sanneno baadi kuri di no wi ede faadar bisna faatawa tamo yaka ana kanka wodda gade beji sannena gonga non di yehi ton ya directeur general andi dabo kanyon ko ardi jahangal gom min choggoydi min gartiri kanji di nayno won ko dilli sabu gelo bilade fecca non wada jahali jahali kase di baadi dilli boddo wa sanne to di yehi ton di anda no kurni dun sabi min tayndi sabu se di ando no ko fu min acca no di ngarta no ko e majjini sabu kanka ni yiltoni non to dun bi ko hetika ande min choggoydi min gartido en
salama ala tirla reserve
komite hawjine fi teleli e habaruji noni wurtini andinore mu Yasin Kenga do golle ngadaade hitane do e noga e go be kolli cede lumako beydrake e pecce sappo e nay do hermi dubi edi e noga e ni ko dum be dorini pecce pande joy e tati do hermi nonno du edi e noga e go kando pecce chapande jeego e go do hermi do kawral jawdi bangere teleli jungo noni far bangere internet kando top e tati ko ferodir e dubi edi e noga ndey dum hatay gollidol gol hano golleji gollirde gon kolli ko golleji hano kampaniji celeli jungo di no wodi nokkuje gon ko golleji mabbe di ngalano wodi no godi satarma far fi hano nawtarade e labi hano celeli nonni hano region nyamaiti labiri do sotawa e maradi e zender hande lasara ni wuro difano jabbititto nonni battu arano ko kollol bawal nonni ko puddol hano ko paddol balure e jungo nonni ko leydi no fuddete handen timma no gay lewru shiye nonni dun don wada pelle sappo e jeddi nonni worbe e rewbe nonni dun do kan woni arande nani famaka abba gana mahamman ngodishini horejo fedde hokki jadimin mani musa fama
dans les préparatifs on peut dire vraiment
là jidin kay mi do wi do ni gassi sanne gando hemre mi ngadi ko tiapande jenaay fu ille kenyan do woni ko hobbe be fuddi warde warde fu min jippinoy min berni heddibe waref kan woni be gendarmerie en duno woni e laaw dunne ne kay mbawi do niger fu tawa do hande de kalten hande han do fudda do ya dun timwa noga e lewru ngu en nyande noga e gonde min chaddi mo himbe nedo fu hota wuro wodi min kebay do fu chadal e majji sab min kebi ballaga gouverneur en maire en himbe jogibe tundi jungo anka himbe hebbe wattani min juude langal wadi en kebay satorma chatturde der majjum difa e hore mudum no segili fa naate majji sabu wadna pelle didi no wodi fedde de rewbe no wodi fedde de worbe gar region fu hanana wadde pelle didi de rewbe de worbe kanal won regionji di hebbe wadde pelle didi de enda jonno ko duudi kay fu waddi ko rewbe enda kany e ko worbe
mini du club un pour homme et un pour dame.
Yewtere men pindinol ni waɗa kana sappo e jeɗɗi yaago nogay e go'o lewru meɗo nder gallun yamay battu kollol lawol ɗiɗaɓol ko kollol hano kulle lumako fina tawaji nonni ɗi leydi Niger nonni ɗon do ko battu kollol gol hokki sembe woni sembintina battu aranugu ko waɗa ɗo nder leydi Niger nder jingo e campaniji to kulle fina tawaji ɗi gatti ngol lawol waɗini fedde ampaka nonni de leydi Niger dekkiɗi jungo e tokora mun de leydi Nigeria mo panno ni nani famaka alamin wa sharwadi
hokkude sembe yaade gadol silma kanyu e sembindinde wadobe koy mudun en dun wonno koro dekol jongodo derol narral hakkunde fedde leydi Niger wadobe silmaaji kanyu e fedde leydi Nigeria wadobe silmaaji narral gal do du wallam pelle didde endan gollido faawoda Mohamed El Kebir kaw woni horejo fedde de leydi Niger wadobe silmande enda
l'avantage pour le Niger
nafaka tawana do Niger der majjum woni hana wadobe silmaaji amin no baawi yaade der Nigeria tawe kepta fusa dorma wodi odon giya do der Niger silmaaji di bibbe leedi Niger ngadi ko ciudi televizioji gonde e jonde ko emun no bujja wattude di der lawol gollidol min baawan durwidide ofi min keban du wadude silmaaji wodi du fedde mo pande illu jon poji aadi e wallude min harto cigilaaki silmaaji leedi Niger e bude yottaade to ciudi televizioji leede janane misali are watton tifor denne on gi nafaka mawdo dun latani min dekugol jungo do derol hakkunde fedde ampak e mopande
l'ampak
e
le mopande
kanko horejo fedde de leydi Nigeria wadobe silmambe andani o dun do mojjere mawnde non yaade rewbe kanyi e worbe gollobe do fi ko darto silma o endam dum battandirandu ko nanni pelle didde endan do fi ko darto gollal hokkondirgol hakkileji Adamu Ahmed o wete
zam sanya hannu
min dekiti jungo do derol ko lawol golli didde e jide am du min keban jamaaku e fuddode dende Allah jabi bajom maradi mi wardi e gado silmaaji o hebay fuuto jippinte kanko jippino hore makko kadendan o waddi silmaaji min jeewidi mo hojidi yarude arewa 24 denne illujon dum fuddi tokkude lawol ni noni kambe du fina tawaji mabbe yi e nokku
awo sugudara inshallah
do meccentingol ni narangal do ko dekol jungo wada do mudum de hakkude pelle didde endan wadaina wakkati mo lumo kollol fi silman wada do endan Niger suudu Umar Ganda do endan gallu nyeme de lewru me jabbindu enda
do min danata habaruji me fulfulde sa jabbitodon habaruji ko hausan kore ko Hawa Usman yottinta kirtinto jam hirti